Inshuti muvandimwe dusangiye urugendo rwo kwinjira muri Vision 2350 mfite inkuru kugira ngo nkuganize muri kano kanyu. Ndizera ko igihe tumaranye abagiye bakurikira aya makuru ngenda mbohereza ziriya nyigisho mumaze kubona neza yuko kuba umuntu ukomeye ari ibintu bishoboka cyane cyane iyo umuntu afite bagenzi be basangira ibitekerezo byo gutera imbere kandi abantu bareba imbere batekereza cyane. Muri iyo kadre rero niyo mpamvu ngiye kugezaho aya makuru ngo witwa Life ufite igiterane cyangwa se convention ahantu witwa Louisville Kentucky muri mu kwezi kwa kabiri tariki muri wikendi ya tariki 16 kugeza ku 18 ndagira ngo nkuru arike muri iyo convention kuko ni convention izahindura ubuzima bwawe. Mu kigerwa n'ubundi baravuga ngo akanyoni katagurutse ngo ntikajya kamenya iyo bweze. Ndagira rero ngo nkuru arike rwose iyo gahunda ntizagucika. Kugira ngo ushushanyirize ibintu uzahabona n'uburyo bizagufasha mu rugendo rw'ubuzima cyane cyane mu kwinjira muri vision y'abantu bakomeye, ndagira ngo nguhe igitemonyaje. Iyo nsuzumye ubuzima bwanjye uyu munsi ngasanga igituma nkiriho, igituma naje muri Amerika nkabamazemo imyaka 32, iyo nsubije amaso inyuma nkareba ikintu kimwe cyatumye ibyo bintu byose bishoboka, nsanga ari urugendo nafashe muri mu kwezi kwa 8 ko mu mwaka w'igihumbi 1992 nkava mu Rwanda nkajya kwiga muri Canada ahantu hitwa Chicoutimi niho nize master. Nagezeyo mu kwezi kwa 8 1992. Urwo rugendo rero nafashe nkava muri Afurika nkava mu Rwanda nkaza muri Canada. Juste urwo rugendo kuba narokose byahinduye ubuzima bwanjye ku buryo uyu munsi iyo nsubije basi inyuma nsanga impamvu ndiho, nsanga impamvu nageze kubyo nagezeho, impamvu maze imyaka 30 n'ibiri muri Amerika byatewe n'urwo rugendo nakoze muri 1992. Utese gute? Maze kugera muri Canada ikintu cya mbere navuze ngo niyo nangiye kwiga nzamara imyaka ibiri, ndavuga ngo ariko ngo niyo ntakwiga. Juste kuba nakoze urugendo nkanavuye iwacu ahantu navukiye muri Afurika yo hagati nkabanje muri Canada nkaba ndi kumbona ibintu ndimwe mbona, ibyo ubwabyo byahinduye ubuzima bwanjye. Umva ibintu nka bitatu cyangwa bine kugera muri Canada byatumye byahinduye ubuzima bwanjye. Icya mbere ureba irya mihanda igerekeranye, ureba amajyambere ibihugu byagezeho, naje kutandukanya kuba ibihugu bikize cyangwa se ibihugu bikene. Abageze ku majyambere, abageze ku bukene, nabonye diferanse yabyo. Ikintu cyantangaje nuko navuze nti uzi ko umwana yavukiye hano muri Canada yibwira ko Imana yaremye isi iriho kaburimbo, iriho isima, iriyo mihanda, iri ayo mabuilding, iriyo biraro. Uzi ko yibwira yuko Imana yaremye isi iriho ibyo bintu kuko atajya yibaza ko ibyo bintu byubatswe n'abantu. Njye nari mvuye mu Rwanda nta muhanda wa kaburimbo n'umwe wari wubakwa, ndetse iyo bubatse yose bari bayubatse n'impundeba. So noneho ndibaza aba bantu amafaranga yo kugira ngo bubake imihanda, bubake ariya mazu yaturutse, ese amafaranga abaho? Mbese mpita mbona itandukanizo hagati y'igihugu gikennye n'igihugu gikize, ngibonera n'amaso yanjye. Icya kabiri nahise numva impamvu habaye imipaka. Amfite rero ibyo nsanga igituma bashoza visa bikatugora kugira ngo tuve mu bihugu byacu tuze muri za Canada za Amerika, nuko bo nyine bavukiye mu bihugu bikize bakifuza ko bakomeza kubera abakire twebwe bakene, ntitumenye ko n'ubukire bubaho tutazawubateramo. So mbona ko impamvu imipaka iriho nuko bakire bashaka kubera iwabo bakavuga ati n'abakire muzagoma iwanyu. Icyo gihe nahise mfata icyemezo mutima wanjye nti urabizi ntabwo nzemera kwagira umuntu we influence ahantu nzatura bitewe n'imipaka bashizeho. Njye ubwanjye ni njye uzadesida ndashaka kuba hariya, kandi aho nzahitamo niho nzaba, nta muntu umwe nzagesha inama. Icya kabiri rero nyine nayibaje ese ubundi kuki umuntu yaba ahantu hakeneye kandi hari ahantu hakize? So urumva rero ko aho niho nasengiye kugira imitekerezo yuko ni twebwe tuzasubira mu Rwanda, ko nicyo cyatuzanye twaje kwiga tuzaba mu gihugu cyacu, ariko nikitemera kuzamuka ntabwo nshobora kuzemera kuza abantu bakenye kandi nabonye ahantu hakize. Ukumva rero ni akanyoni katagutse ntikamenye iyo bweza. Ikindi natekerejeho nari naje kwiga ibintu bya business, ariko izi computer mubona nibwo zari zirimo zitangiye kwinjira muri sosiyete, ku buryo njyewe programu nigagamo batwomujaga gutunga za computer. Ariko noneho nareba tekinoloji uko imeze ngasanga ibyo bintu nimbijyane wacu nta kintu bizamarira, kuko tekinoloji mu Rwanda ntiyakageze muri urwo rwego. Nuko tusaba uruhu turabwira tuti rero izi tekinoloji igezweho tuyijyanye iwacu ntacyo yatumarira, mwari kudushyiraho ayo mategeko. Baratwemerera bakaduha za komputa tukazikoresha mu biro byacu, ariko batabatwoburije kuzigura. Ariko nubwo ariko byari bimeze, maze kubona imirimo ukuntu tuyihutisha igakoreka byihuse ukoresheje tekinoloji na komputa, ndavuga nti ibi bintu bizagerwaho mu myaka 10 iri imbere. Rero njyewe werekaniga ibyanzanye byari bya business, noneho nzagenda mu Rwanda mbyigishe nk'uko aricyo cyari cyanzanye kugira ngo nzajye kwigisha muri universite. Ariko noneho imyaka 10 nirangira nzongera ngaruke muri Amerika niga computer, kugira ngo noneho ibitekerezo byanjye nzabishyire ku gihe cya computer, isi nzayibemo mbese nyine ndumwe experiment bya computer. Icyo gihe numvaga nza show company yanjye, noneho tukazasubira muri Afrika tukazajya dukorera yenda World Bank cyangwa se IMF cyangwa se UN, abo bakira nibo nyine nzajya nkora nabo. Numvaga nzametriza technology noneho nkaza umuntu ukomeye, kuko byumva nene ko wambaye umwe mu banyafrika ba mbere bize ibya computer. Ikindi cyankozeho cyane niga muri Canada, hari umunyekongo twiganaga utarufite buruse. Twe twe dufite buruse amafaranga menshi cyane, twahembaga amadolari 550 ku kwezi, yari menshi cyane icyo gihe muri 2022. Ariko umugabo we nta buruse yagiraga, ugasanga yaje kudusaba amafaranga nk'idolari rimwe cyangwa abiri kugira ngo ashire essence mu modoka. Kubera ko twari dufite amafaranga menshi kandi wumva bigayitse gutanga umuntu idolari rimwe, yadusanga rimwe tukamuha amadolari 5. Ariko twamara kuyamuha ngasaga nibaza, ariko uyu mugabo abaho gute kabisa? Umuntu ni gute muri kino gihugu atagira buruse? Noneho mu mutima wanjye ndatekereza ntirabizi ni ingaruka hano muri Amerika nje kwiga ibya computer. Nziyaranja nzaze nta buruse mfite kugira ngo nzatahure formule uyu mugabo akoresha kugira ngo abeho, kuko nabonaga ayo mafaranga dufite umuntu atamenye uko ubuzima bubaho uyu muntu adafite amafaranga. So ubwo rero mpita mu mutima wanjye nemeza ko nzaze ntafite buruse kugira ngo menye amabanga yo kubaho umuntu adafite buruse. Ikindi kintu ibindi bintu bibiri byanjye mfluencije, muri Canada harakonjaga cyane, ndavuga nti rero iyi mbeho nta kabisa ntabwo nzayishobora, ningaruka ino nzashaka muri Amerika ahantu bashyuha bariho nzajya gutura, iyi mbeho hano muri Canada sinayishobora. Ikindi kubera ko twiga muri Quebec tuvuga Igifaransa, numvaga ko kugira ngo umuntu azabe umuntu ukomeye neza ni byiza kubuza Igifaransa, ariko ugomba no kumenya Icyongereza. Ndavuga nti rero nzajya kwiga muri Amerika kugira ngo nziforse kwiga mu Cyongereza, bityo nzarangize nzi Igifaransa, nzi n'Icyongereza, nzi na computer, icyo gihe kabisa nzaba umuntu ukomeye muri iyi si. So ibyo rero ni ibyemezo byatewe n'uko nari navuye iwacu mu gihugu gifungiranye, noneho nkaza mu gihugu gifungutse. Ikindi kintu byamfashe kuba muri Canada ni ugusobanukirwa ko biriya bibazo tugira by'amoko by'iwacu ari ugutekereza bugufi kwa hafi, kuko icyo gihe hatwara birabura bake, wahura n'umuntu muri Haiti ukishima cyane, wahura n'umunyafurika ukomoka muri Maroc ukishima. Mbese nitugiye naje gutahura yuko igituma iwacu tugira ibibazo by'amoko ni ubujiji, nuko umuntu atarasohotse ngo ajijuke nta muntu agiye hanze ushobora gukomeza kugira ikibazo cy'amoko muri we, kandi cyane twe kuko tubavuga ururimi rumwe. Mbese biteye isoni bitagahinda kubona umuntu ujijutse yagira ikibazo cy'amoko. Nje aho muri Canada ikibazo cy'amoko cyaje kirangira muri njye. So urumva rero urwo rugendo nakoze rwo muri Canada nta ingaruka rwangizeho mu buzima bwanjye ntabwo ushobora kuzisobanura ngo uzumve, cyane cyane wumvise ko navuze ngo nzaba mu gihugu nshatse, sinzi abantu bakennye hari ahantu hakize. Ikindi mvuga ko nzagaruka nyuma y'imyaka 10 kugira ngo nige ibya computer. So ni ukuvuga rero nagiye mu Rwanda nkomeza gukora muri Vese nko cyo cyanjanye ariko itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 1992 hashize imyaka 10 mvuza ya magambo naje kwibona nisanga ndi muri Amerika bivuga yuko amagambo umuntu avuga n'ibintu yemeza bigire mpaka hari ukuntu bigira rukuruzi ugasanga ubyisanzemo utazi ukuntu wabigenje uretse gusa ko ndi mu Rwanda kuva nyine nsubiyeyo byatumye amafaranga nakoreraga nyifatamo neza navanaga yo kurya ntinkayabika kandi ntavunira amadolari ko nenze ko nyuma y'imyaka nyine 10 zagaruka muri Amerika kandi ntafite buruse byatumye rero niga kubika nitoza kubika ku buryo naje nagurishije nyine ibintu nayo ntunze kugita mfite imodoka ndayigurisha nari mfite intebe z'umunzu ndazigurisha mbese utundi twose mfite natugurishije noneho ayo mafaranga niyo naguze mu tike ndagaruka kandi nzana n'amafaranga yo kwishyura ko naje kwiga mbese nzana amafaranga nagaruye ya naze mfite ibihumbi 12 by'amadolari nibyo numvaga bizatuma mbasha kwishyura nk'umwaka wa mbere ubundi sakindi ikazabyara ikindi so uko rero ko naje none nza kwiga muri university muri yitwa Mississippi State yo muri Amerika ni ahantu nyine ubwo hashyuha kandi bitari bihenze cyane kubera ko ne naje nta buruse nyine mfite uyu munsi rero icyo nahindutse cyo byatewe cyane nuko kuza muri Amerika nkiga yo ntafite buruse kandi nuno nkiga icyongereza nkiga ibyo bya computer mbese ibyo bintu byose byanzanye niko nabikoze uretse ko nyuma byaje guhinduka nyine nisanga nababi mukozi w'Imana ari kubune naje ne kwigira ibintu bya computer ibi mbivugiye iki rero mbivuze kugira nkubwira yuko iyo umuntu akoze urugendo akajya ahantu bihindura akabona ibintu bitandukanye n'ibyabonaga bihindura ubuzima bwe mu buryo umuntu atakubwira ngo n'ujye bizamera gutya kereka we wigiriyeyo nyine ukabona uburyo bizagira impakita ku buzima bwawe so no mu rugendo rero ndimo mbatumiramo rwo kujya muri convention ya life niko bizamera ku buzima bwawe hazaza ingaruka mu buzima bwawe udashobora kumezura udashobora no gutekereza okay so iyo conversation se izakorwa nande nkuko nabivuze rero ni umuryango witwa Life uhuje abantu b'abanyemari bishize hamwe ubari hafi kugera kuri miliyoni y'abantu uko kwishira hamwe rero kwatumye bagira imbaraga nyinshi cyane ku buryo iyo bagiye guhaha ibintu tuvuge n'abantu bakoresha mu ngo zabo babigura kuri make kubera ko nyine na association y'abakonsomateri bakoze ikindi basangira amabanga n'amakuru y'abakire abakire babayeho gute ino muri Amerika buryo habayo abantu b'ubwoko bubiri hari abantu baza amabanga y'abakire akaba ariyo bagenderaho bityo bagakira n'abana bo bakaba bazakira hari n'abandi bo batazo amabanga busanga ari abakene nubwo bityo bakivukiyemo ugasanga mu byukuri nta kintu bagusumbisha so batanu gusa rero muri Amerika nibo bafite ubutunzi kubera ko amabanga bayazi abandi 95% mu kwijana babaho nk'abacakara nta ayo makuru ntibayazi muri umuryango rero bo ayo mabanga n'ayo makuru barasangira bakabwirana ku buryo umuntu ayamenye ahita ava mu rwego rw'abakene akaza mu rwego rw'abakire uwo muryango watangijwe n'umugabo witwa Orin Woodward afatanyije n'uwitwa Chris Brady n'abahungu bakuzu bari inshuti baba injeniyeri b'abanyabwenge cyane noneho hashize imyaka 30 uwo muryango wawutangije ikigo cyitwa Ink Magazine ni ikinyamakuru kijya gishira ku murongo ku rutonde abantu urukurikije ukuntu bakize cyangwa se ukuntu ari abarideri bagiye bafasha abantu benshi kwivana mu bukene Ink Magazine rero ivuga yuko Orin Woodward ari nimero 20 mu bantu bahinda ubuzima bw'abantu benshi ku isi nimero 20 ku isi naho Chris Brady we ni nimero 37 kugira ngo wumve ukuntu iyo ranking ihambaye umuntu witwa Bill Gates muzi ko ariwe mukire ari mu bakire ba mbere ku isi mbo mu buryo yagiye gufasha abantu mu buryo yagiye afasha abantu guhinduka kwiva mu bukene bagatera imbere we kuri iyo list ni nimero 83 ibaze rero abangaba Orin nimero 20 Chris Brady ni 37 kandi bose bari muri umuryango wa Life urukumva ko ni abantu mu byukuri bakomeye kandi no gukira nabo barakize cyane n'aba multimillionaire ibaze nyine abantu bashizeho umuryango uri hafi kugira abantu miliyoni kandi babakira so no kuvuga rero uwo muryango uretse gufasha abantu nyine kuba babacunga mari kwishira hamwe hari ibindi bintu bafashamwe abantu by'ingirakamaro kuri famiye icyambere bafasha nyine abantu kwibohora mu bukene no kuva mu myenda cyo ni cyambere cya kabiri iyo umuntu ashatse gutangira business bamufasha kugira ngo atangire business ikindi bigisha abantu gukora n'ibiro by'imisoro ku buryo abantu badatanga amahoro menshi kuko iyo umuntu atazi iby'amahoro atanga amahoro menshi ariko abakire burya ntibajya batanga amahoro menshi hano rero bakwigisha gutanga amahoro makeye ikindi bigisha kubaka ingo neza usanga abagabo babigisha kuba abagabo mbese bahagaze mu nshingano zabo mu ngo zabo bakigisha abadamu nabo ko badamu beza mbese b'abanyacyubahiro bakabigisha kurera abana babo neza uziko uburere muri kino gihugu ari cyo gikomeye cyane ariko hari usanga bafite n'amashuri yabo bagiye bajyana bohezamo abana babo cyane cyane ko bafite badafite bafite n'uburyo bwo kugira ngo babe bayishyura ikindi mbese bafasha abantu kumenya imihamagaro y'ubuzima bwabo bakabigisha no kwinjiramo mbese bakigisha abantu gutera imbere muri rusange ni umuryango umaze imyaka 30 ubikora kandi babikora neza cyane njyewe uyu muryango nkumazemo ninjiyemo ubu ntangiye umwaka wa kabiri nkurimo maze kugeramo iyo convention nange nagiyemo urukumva ni ukuri yaramfashije cyane mbese yahinduye ubuzima bwanjye reka nguhe icyitegererezo cy'uburyo byagufasha kandi nanjye byamfashije ntubona burya ukuntu nka Boeing iyo igiye gufata ikirere hari ukuntu ibanza ikazenguruka ku kibuga ikabanza kwirukanka cyane igafata speed none yarangiza igafata ikirere nawe rero nangwa nanjye iyo umuntu atajya muri ya convention aba hano muri Amerika bameze nk'indege iri kugenda izenguruka ku butaka itari yafata ikirere iyo ugiye muri yo convention bakwereka uburyo ufata ikirere kandi ugahita ugifata ku buryo utongera gusubira inyuma ikindi cya kabiri na urundi rugero naguha ni urugero rwa ukuntu abantu ba speed abantu bihuta mu buzima bikurikije kumenya gufata opportunity hari ukuntu abantu bamwe bavuka n'impano ugasanga gutera imbere nyine biboroheye nka ba Michael Jordan cyangwa se abantu b'abacuranzi hari igihe avuka afite impano ugasanga cyangwa se akaba ari umwana w'umunyeshuri w'umuhanga ugasanga kuba mu buzima ari ibintu bimworoheye ariko hari abandi bantu bavuka ari abantu basanzwe ukaba wakwibaza isi ya muntu azakizwa n'iki bene abo basanzwe rero hari ijambo riri mu mubwiriza 9:11 riravuga ngo agiye kwitegereza ngo asanga ngo abantu ngo baba bambere atarabazi kwirukanka cyane abatsinda urugamba atarabazi atarabanyembaraga mbese asanga abantu batsinze atari abantu mbese babivukanye ati kubera iki kubera ko amahirwe ngo n'ibihe mbese abantu bose barabigira so iryo jambo rivuga yuko hari igihe amahirwe yawe agera iyo umenye kuyinjiramo ubumuntu ukomeye urabona nka buriya nka Obama ni umwirabura ariko yabaye perezida w'iki gihugu ese kuki yabaye perezida w'iki gihugu nuko yamenye igihe cye ko cyageze akinjira ntagire ubwoba bityo amahirwe akayafata hari abantu rero bamenya amahirwe yawe ko yageze n'uba yafata ugasanga barihuse cyane kubwo rero usanga mu buzima iyo umuntu azi gufata amahirwe cyangwa se ntabimenye bigira ingaruka ku buryo agenda mu buzima umuntu uzi ku umuntu ushaka kwirwanaho ntamenye ku amahirwe yabona ntabashe kuyatahura amera nk'umuntu tuvuge wava nk'i Nairobi akaza hano muri Amerika agenda n'amaguru adapfuye yende yazagerayo tu akaza n'amaguru ibyo bibaho ariko noneho hari undi noneho uzi gutahura ibihe mu buryo bugereranyije we ni nk'uko wava i Nairobi ukaza ino muri Amerika uje n'imodokari nabwo wazahagira kandi wazatanga umunyamaguru ariko no umuntu uzi kumenya opportunity akamenya kugiye cyo cyageze buriye aka ayo mahari wihirwa akayafata we ameze nk'uko umuntu yavuma ina Europe akaza muri America aje mu ndege so no kwinjira muri destiny yawe kuza umuntu ukomeye ushobora kubikora ukoresha inzira y'amaguru ushobora kubikora ukoresha inzira y'imodokari cyangwa suka bikora ukoresha inzira y'indege kuza muri convention n'ungu kuno kunyura inzira y'indege ese kuki ayo magambo ushobora kuyakubwira gutyo icya mbere nuko njyewe mu buzima bwanjye mbese mbona umuhamagaro wanjye ari ugufasha bene wacu kugira ngo bazihute mu buzima nk'ubwo rero urabona njye hano muri Amerika amazemo imyaka 32 kandi nza icyo gihe nta banyarwanda bazagayo nta abavuga igifaransa mbese ukumva umuntu uzi igifaransa agiraga mu Faransa cyangwa azakazajya muri Canada ntabwo yazaga n'umuntu bavuga icyongereza iyo myaka 2-3 ya mbere 10 ya mbere nayo imaze mbese naho ndi jyenyine ariko umunsi wo ndebye ngasanga abanyarwanda ari benshi nk'uko nguku bangana mbona meze nka Yosefu kurya Yosefu ene wa wamugurishije n'urakajya muri Egypte noneho boba bakazimuka bajya muri Egypte bitewe n'inzara ariko bakajyayo hashize nk'imyaka nka 20 we yaragezeyo noneho yagerayo bagerayo bagasanga ari premier minister uzi yuko bashatse kumusaba imbabazi abwiye ati nta kibazo ati mpumure ati birya yenda mwabikoze mutishimye ariko ni imana bishatse yashatse kunza hano imbere kugira ngo mategure inzira so nawe rero niba ururimi ndi kukubwira urwumva ushobora kugenda mu buzima utitaye ku byo nkubwira ariko hari undi wareba akavuga ati uyu mugabo ko amaze imyaka 32 agomba kuri Yosefu tu icyo gihe akavuga ati reka ngende mubaze ko umaze imyaka 32 hano inzira y'ubuzima yoroshe niyi so njyewe rero kubera komeze nka Yosefu waje mbere y'abantu benshi umuntu wese natanze kumenya kuzino fita amakuru menshi yagufasha akakoreza urugendo kandi wutazi yenda atari bigusa byo kwibohora bivana mu buke no mu myenda cyangwa se kuba umuntu yatangiza business ye menu mfite abana tuvuge umwana muto yamfite afite imyaka 21 undi afite mukuru afite imyaka 33 urukumva ko ibibazo umuntu ahura nabyo ari abana ndabizi ibibazo by'imibanire mbese hari ibibazo by'ubwoko bwose kubera ko ndi Yosefu watanze abantu benshi hano hari ibibazo nafasha mu muntu ikindi cya kabiri ni rya jambo twakomeje kujya tuvuga abafaransa bavuze ngo si jeunesse savait ngo si vieillesse pouvait ngo yabaye ngo abasore bagiraga ubwenge ngo yabasaza bagiraga imbaraga iryo jambo ravuga ngo niba uri umusore ukabura umunyabwenge shaka umuntu w'umusaza ugende noneho wice ku birenge bye akubwire inzira yihuta ese uragende yamaguru ese ugende y'imodoka uragende y'indege umuntu w'umusaza we ababize yakuyobora ukihuta tutinde mayira ntukora amakosa no yagiye akora icya kabiri nuko nyine iyo umuntu ari umusaza akabura unyabwenge nawe ashakisha abantu bakira abasore noneho ibintu yize kugira ngo atazasaza akabisazana bikamubera imfabusa ashaka abantu basaza akababera menta akagenda ababwira ati ibintu n'ukubigenda n'ukuntu bigenda nge rero iyi myaka ndimo mbona n'umumenta w'abantu bakira abasore umuntu wese ukiri umusore waba azi watawe iryo banga ryo kwicara ku birenge by'abasaza yaza nkamwigisha ibintu byose natahuye urugendo rwe rukihuta cyane so rimwe rero mwibanga rikomeye nuko kumenyera nyina abantu nk'aba ngaba ku Orin Woodward, Chris Brady n'abantu bameze nk'aba Yosefu ushobora kugenda ukegera ukajya muri umuryango batangije ukihutisha urugendo kuko yamabanga yose y'abakire barayafite kandi bashaka kuyakubwira n'ibindi byose ukeneye muri umuryango birahari so nkwibutse rero igiterane cyabo convention yabo izaba tariki 16 kugeza ku itariki 18 muri uku kwezi kwa kabiri ndakwinginze gahunda rufite nushaka uzihorere kuko ibimeze nk'uko umuntu yaba ari ina Europe bakamubwira ngo tugwaye tumura kujya muri America sinkeka ko umuntu uri ina Europe muri kano kanya utegereje nk'impunzi bamuhaye tumura kuza muri America ntabwo ashobora kuvuga ngo mfite ngo nta mafaranga mfite ngo nta mpamvu nimwe yatanga yahaguruka agashakisha imbaraga ze zose hari hana kazaba hari nawe ndagusabye niba uzi kugirwa inama niba umva neza yuko akanyoni katagurutse katamenya ubwenge iryo jambo kaba nawe uryumva ririzimu kora iki ushoboka cyose ari ya matariki uzaboneka ari ahantu. Ese andi makuru wayabona gute? Njyewe wambwira ko uri ubishaka kuzaza noneho ukanyandikira en privé ubwo nakubwira andi makuru y'amadetail ukuntu wazajyayo. Njyewe convention nagiye ubwa mbere nasanze mere nk'urwo rugendo nakoze muri Canada kandi convention yose yindi yagiye ikurikiraho sinshwa kwisiba nubwo iyambe nagiyemo nkabonamwe ibintu byinshi ariko nkomeza kujyayo kuko amabanga ugenda uyahishuwe yatahura ibaza abantu bamaze imyaka 30 bari muri urwo rugendo n'wese ibintu bazi wowe wajya urimo ukabitahura ukomba ukena kwikomeza kujyayo kugira ngo nawe mbese uzatahura amabanga yo kugira ngo uzo umuntu ukomeye kuko utere wagera kuri uriya mugambi iya vision nyine nturagera iyo ugiye. So ni aya makuru njya ngo nyakubwire hakiri kare umwaka ugitangiye kugira ngo bitazagucika ni ugucika ntuzavuge ku ndiwe ntakubwiye amakuru. Ikindi bajya bavuga ngo abanyafurika ngo ntibajya bavuga amakuru, njyewe rero ntabwo ndi muri abo nifuza ko bene wacu bose batera imbere. Urwo rubanza ntuzambe mbarweho ngo namenye ababanga sinabwira bene wacu. Imana igumugisha rero unyandikire niba ukeneye kumenya andi makuru tuzakubwira amadetail yandi ukeneye kwinjiramo.